Masking.
Ushekono G.
Ghetto gang.
Natupa dongo kwa masnichi wano bana way. Hata bane kende sito choka far away. Mana wanja pana sa kwa nini bana ne. Kama suzi fanya na chofanya basi fanya we. Yeah, huku mtani kimenuka blaza. Kila dogo ana rap ana jona faza. Wengine wana fe iri wone kaneli. Sa kwa nini fe is hard to be a lead. Tunaish fanya mistake. Yeah, ukikosia shushe niga usijone keki. Usogope fanya mistake. Kosa siyo kosa kosa tulipite mistake now. For the first time minafanya fujo. Kileta uchoko na leta mchujo. Na misunjo mingi kama medifundo. Nataka kareti ya wapiga judo. Usa referral bao now here. Lulu number moja kuna niga kwenda fear. Bada kazi gumu sasa now leta be how you feel. Au win na maniga tunafia saskia. Nikupehi habari watulia. Tumetoka mbari paka mbari haufiki. Yani sisi mbuzi tusiogopa mafisi. Tunakula chaka tu achi nyasi. Nite baka baka mina baka hizi biti. Yeah, wana waza top 10 chati mina waza billboard. Lapa wenu feki na wachapa fimbo. Hii game tafu mnaleta maringo. Ntachofanya leo mkatazame isi dingo. Look, Maz King kwenye hii game. Wizo gonga bita gonna kill them. Mana Maz King abi gang gang. Apera po game na mafem yani gang gang. Ukicha uku blow unaka yani den den. Kisho boka sana liwa jicho yani fresh fresh. Tusha wapatano wakakunja ipo wazi. Tuka pari sana wakaita paparazi. Dada zao wakitu ona beki azikabi yani chocho. Wanda washo washo kavi wavi. Nipo hapa na mafem tuna kechi breeze. Tuna meditate moshi juu kama hivi. Mwaga pompe chini RIP King Zizi umondo. Kablo mi nendeleza magamizi. Age hai tungi nyingi na ma energy. Na weka egg kwa masichi na ma enemy. Arisema mkuu wote tukasake mkwanja. Tukizipata tupe mama so viwanja. Maz King Ghetto Gang.